fanga macho, hata mkiziba simone. Ndani ya moyo wangu namwona yeye, oh, kimaso maso wenye wivu mukome. Tambulia matandu solo nala na yeye, na mkisema nanichuna tampapaka vioti kama penzi taluma, basi ana digiri kwake simezi mezi azuma kitu sofioji midomo itawanuka kwa kununa mgezafuna tabigiji. Ah, yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye, wengine sawa nini staki nichezewe. Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye, wengine sawa nini staki nichezewe. Mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga,
mimi kwake jinga,
mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga,
mimi kwake jinga.
Nikataza siseme, ila ningewambia raha nazonipa. Kuna kwa alfajiri anapara mamnazi ya ukeme, huku tunasinzia mpaka tunafika. Alafu jani nikupe siri, ni kwako jani moyo na mwili kama Shera naina.
Amina, amina, naiwe heri amina, daima, daima, kuhishte shera naina.
Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye, wengine sawa nini, staki nichezewe. Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye, wengine sawa nini, taki nichezewe. Mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba.